Top shelf. Immaterially top shelf. Top shelf.
Na 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 na.
Kiona sisi kiki wananihofia, ndiyo maana njia hizi zishi doria. Ujinga haufichwi na wigi ya makofia, na ukombozi ni kijiji cha utopia. Regime ya michongo kama sisi, emni wape hizi nondondo mkasizi sifanyi mitoko. Bado niko soko na machizi, nilificha bukso kati mnaficha mkongo na ziki. Design nimechoka cousins, niko busy sina time ya kongoja sessions. Wasanii wako softy sana, wanakoroga kawa Kongo bozi ana ha. Hapa wacheza wa mamachino, sieleweki mara wave mara particle. Tuki msani sijui atachange hata kidogo we. Kana pesa yako funige heshima yangu bro, niko mbali na so called social life. Siishi ambapo vyombo ni vingi, nasafishe makolokolo ya chini kisha na colonize. Indo tofauti simple na easy, so apologize.
Naishi navyojisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadithi pia. Natumia sanaa kuonesha hisia zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Yeah.
Tunazama shop naposinzia, hii security top hazipiti njia. Prof ni na lugha dope zaidi Shakespeare. Hii ni photo even clock never click here.
Nipo mbali na subiri ambulance kufika,
mwite doctor my style is sick.
I'm out here snatching souls like ninja,
don't call you on type of shit. Tuko resi bro, that's why we die fast. Thinking of the next shows and God you need bypass. Tuna date my good honey, my fine ass. I won't be vocha my dude flying with high class. High school kid dive na dive. Tycoon up high on the fight too. Unapo try, unapewa chai dry. Talking shy cause my hap style is type 2. Man, I know how to spell home T.O.P. Nini broken pieces mbela P.O.P. Nini hawa kings mbela G.O.D. Logo kubwa kama 26, I'm a B.O.B. Nataja jina wezi kuhandle issue. Hizi nguma wa dance wa kina Angel Nyigu. Kaulize kempu ya Dalfu kijito nyama. Nina katalogi tatu nzito sana.
Naishi navyojisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadithi pia. Natumia sanaa kuonesha hisia zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Top shelf. Top shelf. Top shelf.